Studio Tamani, Kede Kabaruji Ame, e Fulfulde.
Gagnil Kanté to bogi jande ga fanu hala Mamadou Sama Sy jamnyali sakabe hedibe nelabe fedde sedawo ala le mali ben wakkat jun o yalla andude no ben transition o worri lebbi jetti tiagal ben football golle da yalla pelle halnan en yu garangal na mabbe lato sababu ben lam kobe tabbo hejo golle wuteji di bangal habo maccu kaku le mali ko buri ben yimbe chapande jetto dibama ben iwde bagama bugu ben le cercle djema batte mudun no bala hay bojja kakeji to monte en ndar lam kobe be ben darade e darde mun yotor medde hatare hande na fawi ben do kabaru buru ele odo wattu korka client en nyakta fe yeso boulangerie di ko dum sabi buru na nyame sanne ko woni ben mijo dunke en do nyamdu bu ben nyamduji di bangal cellal jawmudu le journal medde di ngun sembe kabaru amen hande di bismillah sakra nelaba sida o bembena be ardi gudlokko zenotan na der leedi mali gilla nyande ala jena e luru mahitande 2021 e wi makko ben fanda gal ben guldo dawol woni andude no gulleji transition wurri lebbi jetti tiagal ben jo ingol transition o le balde joy ben dewrintobe sida o jewti dan ben ardi be transition be e kanya dun balle mawde leedi ndi kedan ko heban en mumnatu sendebu
nde ben jottiki ala fedde de fuddi kaldalla e kejabbe minisma kanye fedde union europeenne kanye kejabbe fedde cdiaw gombe leedi mali dum lateke le bato fedde humanido haybugol adiji bato ngaji horebe leede kanye government cdiaw jukki hen kawritalla e ambassadeur fedde cdiaw gombe leedi mali ndi horejo lamu leedi nigeria kindo kanye yimbe le fedde mon totondiri hakkille bete alti nerende e premier ministre kanyi ministre humanido haytere lamu ni nyaloma altinerende kambe e vice president transition kanyi hore jo fedde sente dun jidi le hejo mabbe anahani alal balende kambe e bale politique en e bale halananen en kanyi kejabbe gubbe sinube tal kurjam e dere ndu kalda gal fedde sidiaw humanido haybugol golleji lamu hakunerejo ana yelli haldude e kejabbe dina kanye darani be kabaru finata wa leedindi tiagal di kawrital di fu ana hani kambe e horejo lamu hakkunerejo jida yalla be martina mo kabaru do ko yalti di kawrital di
bale halnan en nan jetti sandengal garangal dewritnobe sidawobe ben e wimabe ngal latoto sababu tuturi lam ko be yakawere e li tabagol e ben tabade ben hebe golle wuteji di kan non de do bale na metta e ko jo ingol gollira wotere bangal landal wuteji di huncinaga hore le ministre hakter lam drissa tarawani hore jo ben fedde ko sem kadala ko halni mulatu sendebu
yalla wuteji labni lobbi ana bayu wadede ana hani golleji e utugol nuigal saria do yawini so tawe dum fudda no mallaw joni tawanon ko heewi wadama hen deno fedde goto humani do haybugol woteji di ana wawino joinede soni dum joinaka wattu lam hakunerejo joingol mun ti dan tiagal mun so tawe dum wawa joinede farde do e woteji yella menna yo joingol mun halfine humani be kabaru saria hono cour constitutionnel farde de fedde goto joini haybo wodum so tawe dum imminte tiagal imade munno yo yalla pati golleji woteji di jiba hono no dum wowi wadirede
sakra mbab tuddo haglaaji maddu kabar yo bangal be am facebook kaydu twitter machuka ku na heddi joki ben na joki wadde bonandaji le mali do ben dum woni ko mimsiti e darni be hakkaji to monte en ko buri chapane jatto yimbe goni dibabe iwde banaka ba bagama bugum ben le cercle jema lamu kay jamma joy le rume e bi fedde ben hunjangul hore hakkaji to monte en ardibe fedde de holiti wide yo alhali lati do sababu ben ko buri men unyaji tato yimbe iga le ben lamu kaytun kanko Boubacar jimu gon hore jo fedde kelnal ko hanni intal ak bilay do fostan ko Omar Waygalo
le 25 avril passé
le nokay jeli wour avril jabbi non do won yimbe le jottibe plenti tiagal ko biya maccube so be teta nokkule mabbe do be kanyremde ko warta dubi tati de halfa mabbe nodda to juge en dun latni ki halfa be yaage mawdo wakane mbirfiti le gende mudi ndi kadibe jo gude jamma altinere furdube jaltata wakati fusuka en keddo dana paddabe kaaje yimbe le chapande jottome tatom jogi dido tidalaji nyaloma hande ko buri hewde mabbe furobe kanyi esuka ɓe joppi kulle maɓɓe fuu gese maɓɓe kañe jawlele maɓɓe fuu ɓe joppiri ɗum caggal.
Min jaɓanta mbiyanno fondugol joddi fay goto mbiyanno banggal saria golloɓe furoɓe, ɗum woni ko holliti syndicat Moussel en 15 octobre 2016. Yo caggal batu hakkude maɓɓe e yimɓe ele yogaɓe gouvernement o ñande aljumare ƴaɓɓine nde. E wi yimɓe syndicat ɓe mbiyanno ministre Diande e dow yila syndicat goto na yiɗi fondude mbiyanno joddiji maɓɓe ɗi. Keɗanna ko Ousmane Almoudou mbiyanno kankone keƴaɗo haala nde ɗo fedde ko halni Imran Kilou Mbayga e dow fastango mum nata sendu
darande mo haala mum no wondi joni. Yo caggal la ha ɓottinɗo e junɗo ɗum heɓa won yimɓele men na heddiki hen jiragu e dewle yokaji dunno boni kambar mum. Ndeno min jaɓata ɗum mursani en komin dartata. Yo tabgol sariya wongol so tawe ɓeɓe jiɗɗi ɓeydude jondi kala golloɓe fuu ɓe lalino tafo hokkude janginoɓe ko ɓe kandi le sariya ɗo gonɗen joni. Min jaɓata dabare maɓɓe fottingol
jondi.
Journée des sengaji mbé jalniɗi yo sifa humputingol woytade mbé alhali yog alhaliji yogaji ɗum yirwali sanne le Mali ɗo. Ka non golloɓe le mun ɓe holliti wiide na keɓa torraji mbé kala torraji ɗi honoroɓe maɓɓe mbé nokkoɓe kabaruji woɓɓe ɓe yontere mbé do hopitere kabaruji mbé yontere do hopitere mbé huggol kabaruji timmi fay ɓoyali le Mali ɗo. Kambar ɗum non min memi haala mbé ɗe ɗo journée hertade ɗe keɗɗanno ko heɓani en faciata e dow fastango Oumar Waygalo.
Frédéric Matar silla on jottinowo kabaruji o ngaɗo woɗon le natede du omo golla oɗo golli ɗum wara duuɓi sappo e jeegom ñalawma hannde no. O wi golle makko yo tiɗalaji mawɗi saabi de sa ƴeewi journée maɓɓe ɗeɓe gattata le hen natede yimɓele ɓe ko heewi pamata ɗum. Wakkati jo wi so ɓami faɓe desini yimɓele woɓɓe an toon koli tan wiide beltaki le hen. O wi wonɗo heɓno tiɗalaji du e cuuɗi gollirɗe laamu ɗe ɗo yiɗa indude inde muɗum. Caggal muɗum nde o fammini ɓen koni golle makko ko nayiɗi bangal démocraci nden ɓen joppiti golle makko yara yeso. Kambe jangoɓe ɗeɗo journée ɗo nate goni e muɗum ɓe mbi journée ɗe ana belaɓe sanne. Hono kanko noddirte Saba Balo jango ɗeɗo nate wakkati fur o wi sa ƴeewi ɗeɗo nate ɗeɓe gattata ley hen iɗum yewtini a heɓan dow hen kabaruji a heɓan dow hen hakkille lobbo du. Tan ɓeɗo yimɓele gaɗoɓe ɗeɗo nate won sériyaji ko wodi ñalawma hannden ona wiyama sériyaji ana godi jati soɓe ƴaɓɓiki golleji mabɓe ɗino ɗe gori ɗiɗo sériyaji ana mbawi fiideɓe. Kanko noddirte Talata Mayiga maison de la presse ɗo o gollata. O wi ɓeɗo yimɓele do ana gatta le sériyaji ɗi yimɓele yettinoɓe kabaruji gatta e muɗum. O wi sériyawol ngol ɗumnodiri 0546 ɓamanongol ley lewru juillet hitade 2000 kollitowol hono sériyaji journaliste en fuu worri ɗum jettinoɓe kabaruji. Caggal hon tiɗalaji ɗiɓe jogui nattude koɓe jiiɗi fur ɓe kollitiɗe ɓe jogui tiɗalaji ko nayiri bangal keɓe du saabi oɗo golle wawa wurnudeɓe.
Buru na jogi darja sanne e ley wattu korkandu yimɓe hewɓe na mbiyanna cooda kikiɗe fuf mbiyanna fadde maɓɓe hotude taccude korka e mbiyanna e misal o Bamako ɗo. So mbiyanna wattu taccugol korka ɓattiki nde woni ko jama heewata yeeso boulangerie ɗi keɗɗanno ko ɓen Moussa Malle Sissoko e dow fastango Oumar Waygalo.
Wakkati sappo e jeɗɗi yamde yettiki miɗen daari nokku noddirteɗo Sébéni Koro yimɓe ele hewɓe garta dartude toon buru hono ɗum wori le deɗe keddiɗɗe le ngallure Bamako nde. Ɓeɗo yimɓele wakkati faɓe ɓe duñƴidira le oɗo nokku wakkati fur dow iblis saji wasta immade hakkunde maɓɓe. Ka ɗum e tawede fuu mawɓe taweteɓe toon ɓe kollitiwide sukaɓɓe an teddini ɗum hen sanne. Oɗo mawɗo goto mumin kawri toon hollitiwide so wari tan darta ko fewi ranɗo jamare nde dartoɗo sukaɓɓe kokkamo o yaaha o ƴeewa yallahno mo hani yettirade galle makko ko yaawi fo hokka sukaɓe wonɓe toon ɓe buru komo soodi ko. Aliou Badran Cissé cottowo boulangerie AC 2000 ɗo o hollitiwide ñalawma hannde o keɓe maɓɓe ɗe ɓeydiki sanne. O wi so ɓami fa lewru ramadan ndu wari koɓe cottata le boulangerie ŋayɗi yimɓele ngaro so sooda ɓe ana heewi. O wi ñalawɓe mbawi sottude ko ɓuuri buruji ujunere. O so lewru ramadan ƴaɓɓiki nde waroɓe so sooda e boulangerie ɗo ƴaɓɓata ko yimɓele temeɗe jeegom. Micciteɗon wiide buru yo ɗum hunde hewde vitamine sanne ko nafata neɗɗo. No andaɓe kabaru dogotoro en ko nayiri bangal vitamine kollitirwide le nokko o. Kanko noddirteɗo Ibrahima Sissoko o wi sa ƴeewi buru yo ɗum hunde welde ñamde sanne. Sa ñaami du iɗum nafa sanne ko nayiri bangal vitamine iɗum yaawi wayltade e reedu neɗɗo du. O ɓeydile hen du wiide nafa muɗum ana mawni sanne andaka fuu ɗo ɗum haaɗi. Le leydi Mali ndi ana ɓado boulangerie ŋaji temeɗe jeenayyi kowoni ɗo temeɗe nayyi ɗe fuu le ngallure Bamako nde woni. Noon kamɓe yimɓele humiɓe kabaru boulangerie le nokkoɓe kollitiri wiide.
Jonka yewtere amen acti covid
bangal mbiyen kabaruji octi covid ñande nayyi mbiyen jeenayyi lewru mai hitande 2021 mbiyen kamɓe ardiɓe cellal ɓe holti wiide ñawɓe noga e jeegom on ɓeydiki hen mbiyen noga e jonayi on camtanama neɗɗo goto iwi hen.
Sidio Tamani de Faba Mouya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse, République tchèque et Union européenne.
ele kabaruji amen region ngadi yama mbiyanto sigutun maybe taton chapan ene jottam barumbe dum woni ko tega tiagal accident du datul RN6 le nuku ngudi ro sigu kiloji ndoga e joy nyande ala jene leru me car goto ben ngon yopudo lawul tawe fay goto yottaki mo ele kabaruji tondi holtam wi de chauffeur o sujike e vola den barumbe fuf nabama to hopital sigu sakre mbiyan dum timta kabaruji amen na hodo mbiyan humpude mbitindo mbaw sar fuf hopital do ben bangal bemba am 3w.stutam.org ma du noddom viamu 37321 do sede yotere medde magasin
Sido Tamani